This is the remix.
It's your boy Wilson. Boy Wilson. Another kid.
Steve Hall. Steve Hall. Day Walker. Day Walker. Jay Mola. Jay Mola.
Oh fuck. Oh fuck. Busy.
Mwamuna amasapula cheni tandizo pangono nishi alimu game Osa musula ati chinasila chifukwa palima ilo muzaka nkala semu Ule mumuina mwati lisa kati kwa tikabu shivene fyo banunka Tavasamba tavachinja kiti moneni mifuwa lile kwa tini zoko Walile pulukano kubutulu kemi monekele na kalimoni choko Nishi tafefionse fila chinja na ena kano nganga filia wanonga
Mkanize musako Osamu oni ngachipuwa Jipi eve ya inayo Na eve ya keza katua Tanto nae ana plani Ana plani Ana plani Tanto nae ana plani Ana plani Ana plani
Tanto nae ana plani Ana plani Ana plani
Tanto nae ana plani Ana plani
Na eve ya keza katua
Nili under God's plan, unga funse ima kando Always on a move, kwa tiche majando To see what's up, kulibe mabando Munga menyeli ni neo, sindi mwesando Plani yanga ni yanga Me I don't really care whether munagula nyanga Inovoko ndiye tembe nulanganga Certified by the most high kumamba Ni no silver spoon, olo foloko If destiny is calling, I foloko Never chinga, watch it, mholoko We museka soon, azankala boloko
Ana plani, ana plani Ana plani, panto nae ana plani, ana plani
Na hivi yake zaka tuwe Suzi bafene vili mumutu Osa mchitia ndareti na ini muntu Yama siyana siyana maplani unga sule na mfumu yene ini na klani Mulungu wanatipanga iko ni different colors but one people Muntu wakafa afuna wabushika Na wabushika wafuna wabashika President po winner afunika bofota Na ini po performer nifunika wototia No man is an island jai Holo ndiwe Johnny na Highland jai
Osa muone ngachipuwa Jipi eve ya inayo Na eve ya keza katua Panto nae ana plani Ana plani Ana plani Panto nae ana plani Ana plani
Na eve ya keza katua
Semwe anani dobera kebi Na doba dismo Nikapunda hapa ilibawa punda Eliso kuyofiana Vena pitamo vyofiana Hapa wadabwa nituwa kutituwa fana Life ni opportunity You better use it Ukumbu kaja madezi na wena juviki Fast forward nilipa top 5 Una mazi bad but nili na talk time Sanga wanzako seko itepe Punzilano ziuza pakali kente Kiami ndiye kampu ndiye affiliation Disema soja ngati mufu na
tiese Kantunahe ana plani Ana plani Ana plani Kantunahe ana plani Ana plani
Naevi yake zata kuwa
Help me out, listen Yeah, lift me up when you see me fall Don't you dare ignore when you see my call One day you will need me Without bare no slap, where would I be? Probably still in chunga, skinny as hell Imagine the scene, all I had was a dream You helped me carry the Lord, you're working for God I appreciate, I'll never forget It's my turn to lend, a helping hand I'm helping Stash, he helping Dave What a beautiful chain, we broke the curse The Nez did it, we're all winning
Musako, osamu oni ngachifuwa Jipi eve alinayo Na eve yake zakatua Tato nae ana plani Ana plani Ana plani Tato nae ana plani Ana plani
Na eve yake zakatua
Ati Mary akonda chefi muba Kulipefe ya chita afpanga slay queen Venalionse wa sangwa mklabu Bafuela kapimpi nyaka kwete mini Havana nkwe mabotolo Palichakumwa savana breeze na spini Mwafueko muvike mujipi mulangama kwebo mchita na wanove Nishita fifi onse fila chinja Let love lead not a carijo Mutandize koche osa museka No life ima chinja mublinki ya rinso
Ana plani Ana plani Ana plani Panto nae ana plani Ana plani
Na hivi yake zata tuwe
Wilson I got you
K-Ani Music